Sentebe wa makanisa gabalokole mu disitulikiti ya Namutumba Bishop Muwagula Noah yafudde n'akubiriza abazadde okwekemba okuzza abaana ku masomero ate babawe n'ebikozesebwa. Ono ng'ayogerako ne wa Baba Fama Kalu Simon ategeezezza abazadde nti ekirabo kyokka ky'osobola okuwa omwana wo mu bwerufu kwe kumusomesa.
Kirungi ino abazaire kutwala abaana ku masomero n'ekindi mubawe ebyetaaga ebikola ki ebyetaagisibwa ku isomero kubanga omwana bwajja obuje nga tomuwaire bitabo tomuwaire buliyamu somero babuuji obenga otwala omwana ku isomero ajje ku isomero asome kubanga ekiseera ni kino aliwo n'emyezi ng'ebiri awuumule kati bw'omutwala mu nnimiro aidawo edda kumufiisa ebise abayine bye balikola ki bye baliisoma.